yalonda yegwe toyinza butabimba chigambo ne wabanze gwe yalonda yenze siyinza butabimba chigambo ne wabagwe
awanga njagala ripoti yobusawo nayo ekiraga ekirwadde ekinogere eddagala switchi yasenyiga bweyangamba njagala nakitoyo gyenagweke buziba olikapota kalungi muzira nagazo muzira
Lord of mercy, seeing how you're genetic, wake up. Your love is a love for me. Ponzi, Ponzi, set up. Fly like a bird up in the air. Fly like a bird up in the air.
Eno wakwata kafoko, bitter sweet but I'm gonna change you. Tunyu misegwe kayimba, onzi onzi setali.
Lord of mercy, see now you jene kweka. Your love is a love of me, onzi onzi setali. Butabimba chigambo ne wabanze gwe yalonda yenze siyinza butabimba chigambo ne wabagwe
bweyangamba njagala nakitoyo gyenagweke buziba olikapota kalungi muzira nagazo muzira
Lord